yande sappo jeddi min ta capantati studio kala ngo habaruji fulfulde ciagal ni weldeji kanye fodo fodo ko tanna Dakar kanye e gure mawde kewde leydi Senegal na mile jon oni hon dejjere warti don endam le universite chaque anta job ko ta tanna Dakar newon bibbe leydi Niger jangobe tanna gonno burti fi o enda enna non de burtini seda kala na nar fila ko dal tarafi deena ko won leydi enda wadi ciadal hal fila ya wartaji himbe adol are yarde leydi godde don sabi himbe latibe dun jeewa dun fu suba ko hande be kawti do gallu nyemen gabbatal be kala do majum e dar labi burtordi yewtal en pen studio kala ngo haltanani hala sarus kawji do fi ko darto hono etugol ndiyele kenel ko etem meteo kibari be kokoto yaade remobe tabe der gudladde dum on nafaka mon kibari won jaara sumana amadou janganton habaru yidi e fulful kor jagnalle modon yorno biide le ko kibaru yini ciagal fodu fodu kanyu e faande du konnani mbiye jokkani ciagal ko faande Ousmane Sanko lati wala e lay lamu ko lati sudu seria to en Dakar fadde kemo wiide ke on nangama do fi ko tumiraado enda Dakar kay hore mum gallude lamor leydi Senegal hawtade gure mawde fu gonde leydi enna ko duudi futo enda wadi fodu fodu kanyu e bolol hakkune himbe don sabi nokkuje kewde mabbaama gam batte Allah e majjum hon universite chaque anta job der Dakar do enda yerno faande Samba Hima Allah muldu goto e faande horebe horeje mbi en denene kadi kondani dental jangobe l'école to enda en Senegal be leydi Niger o wi jon oni e dum woddama o matade fu gacce ko wadi wakati ko dum wannono yaade bibbe leydi Niger ka o han tardan fude Ahmed do challal
le campus de l'université
jangirde université Cheikh Anta Diop mabama wodi jangirde lekoloji kewde na e koti e jangude do wetcho internet wodi du fu no don yehira no wodiri ba ko non da jangobe université Cheikh Anta Diop gere ngala der mayre illu altine on yaade der galluje den fu no foti nimbe fu no jetti Allah basi gon fu walam min gatti fey lamba mbawdo noddede do mun de ni jangobe universite be no tawa der sadorma gon woy dumiden don e wallude jangobe universite be kona bibbe leydi Niger be hotude der galluje mu en to tawa do de jondo idun de jini miden ela Allah du dun takkitoro ni
continue ko
himbe leydi Niger latib do fi ko darto hon addugol are wurtina nana no dar dun en kayen wadde hawter gon do subaka galli nyame dun en gam batte le ciadale ko wodi ko no yi e do fi addugol are wurtina nanugol do labi di rafi denago ne hewi salne kunu kanyum wonno sawara maw do majjum kanno woni ko wadi hono fawar jondu kono jidangal enda sabu Allah e horebe leydi ndar labi ko ay hojjade gam batte Allah hebande hunde mo sala biete do cima Mustafa Mamadou kamoni horejo kunuto nani ko halani bandimi Fati Malang Yar
dans ce registre der sigila o enda du winna jaaki ardido leydi Niger bazou ko wadi ko tonu elome lewru mars hitandu jinaadi de elaso etati du winnan du hawrine mawne dedu wadi chaka leydi Niger e Ghana ko wada lewru avril hitandu jinaadi de elaso etati du winna hawrine ko du wadi chaka ministeribe kawjibe fi yaha wartaji loreji e ministeribe kawjibe fi lumaku be Burkina Faso Benin Niger et Togo kasen du winna hawri ne chaktine dedu wadi leydi Libi dar lewru juin du jinaadi de elaso etati ko watta himbe keba nawtorade kulle ko dun ciudoita leydi Libi dar balde garoje
dans les prochains jours
no wono nene faane dimmamo hokki kanko horejo fawarjo odo sawara ciagal mundu eden andi fi albacce du wakati mundun yoni to han tawe yarama dundu albacce agadez kanon woni hitane hikabe bi dum buyte ke sanar fi la konor demangal alle lawol hakku leydi Niger Burkina Faso rafindenago no wodi remob albacce hewbe fu acciti lay fawarjo ndu kono biete do Mohamed Al Gafiat latte horejo remob tan cirojerin oyebe ngada noddangal yaade gomnati leydi Niger gam batte Allah ƴewa lawol ngol no han tokkirede e do fiyo en dum o han Ahmed Fela
wakati o min puddata awugo albacci fa yaha noga e lewrudu joni ta farnuwa kan heyaji fuccede mum chami delluube sadarma gondo dow lawol Burkina waddi no wodi demobe giibe gattata albacci gan lawol gol mabbaama godube albacci den kambe do be bi be jarata albacci mabbe bandiji buladun dow lawol minen jama horebe gatta jungu gam musulum hebo sabi demo woɓe kaliji mursi sanne handen tafarnuwa e yaaji wala daraja sanne ngam wala ciyede nder luuɓe. Minen ƴama to pelle balloje balliramen e diyam ngam yarnugo awatirɗi ɗin. Ko watta min nana belɗum golle
amen.
Nani faaru joni ha fila ko darto nguluji ladde kandu konda hun non ko won waddude ba sanne yaade e laddeje jaay no bonna ɗum du konda le département mo gengimi région mo difa ɗon enda hitande fuu hono yiteɗi no waɗa bonandaji sanne no bonna du konda kulle kewɗe so darama du konda ni hitande wittinde ene nder wuuro tengo kawardi bi kañu e fawarde gonda to wiyete kinjandi e hawtade e gagam nokku non ko latini yiteɗi waɗi bonanda sanne. Lieutenant colonel Amadou Oumarou kam wonno docteur mo département o kawjiɗo fi rengol ladde e jeyete no gengimi omo hokka ɗon enda sawara kañu e jamiroje ɗum wonno ko Abdoulaye Maynadou neldi min ɗo.
Laabi ɗi ɗum haani hoccude ngam hisinde ladde gulu laawol aranol gol endan ɗum firtana himɓe ko'e misali nder radio niji naadu ɗum tokka siire warde siire ɗum fantina ɓe ɗume waddata gulu ladde gu endan kasen saɗormaji ƴiye ɗum wawi waddude noye du ɗum haani waɗude ngam hisude e gulu ladde gu endan. Ɗiɗaɓel mundu ɗum waɗana himɓe ekkintinoje ɓaale tawaɗe nokkuje kulciniɗe fuu ɗum waɗana himɓe ɓe en ekkintinoje noje bagul gu endan nangi eɓe anni no ɓe gaɗata. Tataɓel mundu kaw woni laabi ɗum haani remude nder ladde de endan ɗum itta fuɗo kon endan bagul gu en ummoyke degu waddini to fuɗo kon en wala igudaro.
Nonni fawari joni du konda ni hono eɓe gaɗa capan tato hooreɓe loctoroje ko wari hawrto enen dakoro ɗum ndugam batte Allah ɓe ganɗe tindi kañum e ɓeydugol andal dow fi jawdi ko hani wattede caggal keptol lobbol waɗama nden ene kadi du konda ekkintinolgol endan ni himɓe waɗa fotti hemɓe endan heɓan ka en du konda ande mum en ɓeydo sanne. Rabiu Adamu kam wonno hoorejo loctorore mayyara nani ko haalni Adamu Oumarou.
Meɗen tawa dow laawol ekkintinoje ko wi'ete FBR sigila keso joƴƴinaɗo dow golle ɗe min gatta. Ekkintinore de endan no wallanmen ɓeydude semme golle amen nder loktorore dokoro maana majju woni ɗum tawi ko ɗum daara golle amen ɗemen gaɗi deɗe gaɗiri no woɗiri sey ɗum wi'a men jaɓa barjari niga ɗum hokkimen dalila golle ɗemen gaɗi ɗe enda ngam golle ɗe enda hanaɗe neɗɗo goto non golle ɗe jama'are fu non kanjum woni semme hawrine de enda nde ɗum timmini ekkintinorde endan du iɗum yiɗi himɓe paama maana sigila keso joƴƴinaɗo o endan no wodi du projet paaɗo wallirde CSI ngam sembin inde golloɓe muɗum
améliorer les indicateurs.
Nanne subaka o fawar joni ɗo galluñemeni wonno ko batu goɗɗo waɗa kam wonno hono himɓe latiɓe hawjiɓe fi safareji loctorore ɓe mbi batu oɗu ɓe gaɗa nani dow fa faami ɗumon gollam mabɓe e hoore muɗum ndenne du koɓe gaɗan ko watta keme jeeyon hono mabɓe golloɓe golɗe taw nder leydi Niger kanon woni ko heewi fo andanaɓe famana golle mabɓe ɗum saabi ele hawrinde Cissé Abdoul Wahab hoorejo mabɓe andiniri fi o hono ni enda wakkati mo bandimin alamin wa charie tawa e moto
to woɓɓe minen kam min sonnoɓe safareji ni noon tawi du wona nonnon min hokkoɓe kibaruji noon hakkude campaniji gaɗoji safare ɗi e joom information ndenne kibaruji tawaɗi dow safareji ɗin fuu minen jogi ɗum min gara hokkide ɗum loctoroɓe ɓen ngam koƴanol nimɓe teddengi lobbol waɗane yaade toɓe cellaɓe nokku mangu min keedani harto koƴanol teddengi ɗon woodi du minen ɓeydanta nimɓe andi dow safareji ko laati hunde lobbere arto cellal ɓiɓɓe leydi ɗon miccintini ministére hawjinde fi cellal ɓiɓɓe leydi nde dow filla hokkugol laawol waddude safareji dow luuɓe tawi du seni safare hokkaka laawol nannede neɗɗo wawta sonnude ɗum
soit accéléré.
Nonni fa ari joni keña nde wonno toon enɗa bilma koɓe gaɗi hawritere goɗon dow fi projet yaadu yesso kawar ɗum du konnan ko watto milliard uji tati woni e projet on endan ko laati AFD fedde leydi France kawno watta jawdi ndi ACP fedde leydi Niger hawjinde jonde jam kañum OIM fedde hawjinde dilwamɓe Niger ka en wonno waɗa gollal ngal madame Sophie horejo OIM leydi Niger andini bandimi Abari Abagana fi o.
Les activités menées par l'OIM.
Sigila golleji di fedde OIM filla jonde himbe far bangere politique e fina tawa e fi cioninol balli ngam sembintinde jonde lobbere hakkune himbe joddibe golleji gere kantaka amma yago yesu no timmo no der golleji di fi demal e durngol hano dabbaji pamari di rewbe e sukkabe ummatore kokketi no laabi kawol jawdi dumo toni kawar to sigila golleji di gonno gade kan ɓuri wodugo saɗarma nder leydi Agadez. Ɗum ɗo farko ƴewata mangu leydi din e saɗarmaji fi rafidenaku e ɗumaku yahu wartaji
ta e dabbaɗo guichiri kandu wona nder région mo tawa himɓe ɓe guesi mumen jaɓa heɓama ko hokka ɓe belte kedi dow majjum sanne Allah e nokkuji mabɓe jaɓama gam batte Allah e fande usine mawɗo waɗe gaɗowo hono fande ndu hono simon non ni bello biseau bandimi yewdi e yogaɓe mabɓe ɓe belte ke nde haala ka
lalle an
min kokkanoma ceede e dow sigil anana on kanon ɓe gaɗa no min jirri sey min kaldi min mbito jon omin koytana avocat jewdunomi avocat on min kaldi e muɗum dow ceeɗɗe so heɓama fodde ko hani hokkede nder majje ɗum ene kay joni o ɓe gaddoye ceeɗɗe ɓe kokkimin jon kay wala omo heɓa himɓe fuu no ɗon no welti
fanoyajiɗaɗi
wato mutanenda soganen kam
himɓe milanen ko fedde singade nde no jambotono ɗum en ɓe jiine ko wona fewre no ɓe jetti du sanne gam garɗo jaɓi ceede mum say so wi Allah wattu barke nimɓe ɓe kadenda heddiɓe ɓe kokkaka komum ɓen wakkati no ɓe garno etande ɗum en mbi wallahi jetti sanne
ƴettore Allah ni wiite jonka guikke goto tan heddanimi kam wonno ɓe mbi ɗo enna baɗe guichiri hoyteɓe golle ɓen do hembere fo capanɗe jeɗɗo fo hoyta kena e nder himɓe ɓe guese mumen tetaɓe senɗo guese mum tetama heɓanama gollal ngal golli nden e waɗi sanne far fille lato bal mena ɓe yettaki duuɓi noga e tati kayidu konna ni hawri e fande fedde gonɗo ennan keya ñameɓe kayiɓen tati e gotel ɓe gonade konna ɓe cigilo fa ɓe jaaɓe pottowa e batu mawɗo mo afrique ko watte dow hono ɓe yettaki duuɓi noga e tati ndennene kay sukaɓe zacariyaw ibrahim ɓe ɓeydan ɗum du konna ni hono ekkitagol ngol to enna maaro ko fadde mabɓe yettade e latol ngol gonga e gonga non yerno kalne madame lima aissa aboubacar diallo horejo har fille ko darto woyntegol mbakaji dey ton enda météo no andina en ɗum woni nafaka kabaruji kokketeɗi yaade e remoɓe tawaɓe nder gurladde ɗum o haalni moussa hasan en kettinoɗo
la direction de la météorologie
Sarous leydi eto diyam e kenduli no hokka habaruji demoɓe wakkati diyam toɓata e keɓaɗan e habaru dow fi baylol bakaji gol lawol habaru ko Sarousi o hokkata no wodi nafaka sanne yaago e nawtortoɓe dungu e wakkatiji baylol bakaji min joɗɗini nder wuroji kulle ko diyam keɓaɗan e tirte habaru heɓo wakkati ko toɓole mawɗi keɓoto ko demoɓe bawta aawi amma demmum gayɗe demoɓe gatta gam toɓo ndiyam keɓaɗan ɗan sowna fadde ɓe awata kasen far ɓangere awdiri demoɓe no keɓan habaru wakkati moɓe kaani awugo iri awdiri maneri di ko wawta yaadi wakkati on deni demowo no yiɗi watta birgiri jaman nder gesa mum deni toɓole mawɗi no gatte jangore mum ɗum bonnan birgirdi wattidin denne habaru mo météo hokkata o no nafan demowo giɗɗo watta birgirdin gam de wattini nde toɓole mawɗi gaɗama ɗum bonnan birgirdi
wattidin
kibaru ono wodi ko waddoto dow fi jonde mabɓe arsu ko onna
bien sûr en tout cas
non jatin far ɓangere demoɓe keɓol habaru dow toɓole diyam no wodaniɓe nafaka sanne gam handen habaru dow fi baylol bakaji no handi watte nder sigila moƴƴinol golle demal dow fi gollidirde kulle jaman gam hana heɓugo awdiri lobbiri na birgiri jaman lobbo tan watta demowo heɓa keɓto lobbol nder demal mum no handi hawrodira e keɓol habaru ko Sarousi météo hokkata far ɓangere ñawuji dow goɗɗo ñaw paɓɓe na sukku na durma cattuɗo e ko nandi ni deni habaru hokkama ko hendu no waɗan sanne jomum wurtatako gam sollarde no torran ɗum na debbo connowo lacciri habaru o no nafanmo gam sey o yorni ko o watta lacciri din ɗo o heɓi habaru mum o mursata
sans être asséché et du coup elle va perdre
eddo ɗon ko habaru yimɓe fulfulde tili hannde seyni elen jon kamɓe leydi hewtine jantonto habaruji fulfulde studio kalango assalamu aleykum mbaleto jam waali